give it up. Ela tu mpesa
Wani jish makane yuwa ni SP wa ike wira mako wa yosipi Ine, tu mpesi machete
Captain OJ, Guy Po
Chico de Icon, Copa Boys Ngori nane dama shari na kuwa ruma
Captain Zarabina
Chari kule chimu tuwa ni konzeva tushimika Kamu ni roma edaba kabino kushimeka Mopitane mopiteshi vata vya masemuka Sope tutoro kutari ngulu ngona semuka Anafo andu mtu kusenda kuwa poraka Haringanya mpwa umwa kaporoka Anasi kumepure jangwe tofu ilo kupeleka Dwari shoko witu mwone vyo kupeleka Ukupeleka Tuwadi shoko witu mwone vyo kupeleka Forever empty Ukupeleka Ngori nane dama shari na kuwaru wanko Witu mwone vyo kupeleka Tuwadi shoko witu mwone kupeleka melo panse Tuvale ngole vwatu mele poma kanya pose Daruke vwatu mire kumona muunani Yabanze vansobo la zengo muunani Wimekwa leka muviri kuchepa Tuwadi tula witu mwone vyo kuchepa Wimono kuwa mechi so muti manari vipa Sobe teo iteme kakumisho huku Sote turulinge ponzi ukansi nulimi Ewe Chari kule chimu tuwa ni konzeva kushimika Kamu ni roma edaba kabino kushimeka Mopitane mopiteshi vata vya masemuka Sope tutoro kutari ngulu ngona semuka Anafo andu mtu kusenda kuwa poraka Haringanya mpate mwa umwa kaporoka Anasi kumepure jangwe tofu ilo kupeleka Dwari shoko witu mwone vyo kupeleka Ukupeleka
Senda fefyo unsenda Nga wali tumpo keshivati naritumpa Ninevo gayo rio shitaba nechikweda Nomana wando shaka kweva narishupa Mistake number one kuibuta Batu keshivolo kakukunta Ukomfa kwa timabwe yotutunta My advice, focus on your future Kuna tulalibu ulangole imona tough guy Kale kale tuwa kutanda shapo dark side Problem da papula wangu Tekwe shokusa museke museke next time
Chari kule chimu tuwa ni konzeva tushimika Kamu ni roma edaba kabino kushimeka Mopitane mopiteshi vata vya masemuka Sope tutoro kutari ngulu ngona semuka Anafo andu mtu kusenda kuwa poraka Haringanya mpwate mwa umwa kaporoka Anasi kumepure jangwe tofu ilo kupeleka Dwari shoko witu mwone vyo kupeleka Ukupeleka Tuwadi shoko witu mwone vyo kupeleka
Ewe
Taka kuri
Ewe
Hata Ukupeleka
Ewe Ewe Ewe
Witu mwone vyo kupeleka
Imono kuma ori ya mano ya nitulaika
Yari karabane msanza na mukupala uka
Kupando mwaka na fuanga virako Ito ishtara lila nijose nga virako
Ninevo gai urio mutani ubushilomba Gai wa manuwa ya kari ubushivomba Shitiling efyamba Futi shitilinga na malomba
Batu kenshi mabu mabu shikote shirita ipi wingarira kwa mtu wa masku Jaba ya sikire ya mushimbira na uishi mawe ukomina pa mufimbira Hashtag Tumpes Nikoze batu shimika Captain OJ Wakabino kushimika King Genesis Tafiaba semuka One Blood Ngulu ngola semuka Februari ya swaki Kuwa poraka Bozi la sketch amanda Umwaka poroka Topu komanda Fuyo kupeleka Dwari shoko witu mwone vyo kupeleka Bondaraka One father Peacemaker Ukupeleka Soksoku mashichete Sakipo twof Dwari shoko witu mwone vyo kupeleka Papa skole Josh Boyka Champion boss Ukupeleka James Boxer Zeti Zeti Utakanye Witu mwone vyo kupeleka Kambole na tapumpe Naja tishene Zero melody Kokoro la makolo keto Seven Belsi Mopjipa keto
Akutupanza
No peace work
King Deza Tiger One Patown
Castro City Tiger Championi King Joksi Forever Landini Ine Wali Jishu Bakare King Pizza Expenser Tumbesi Machete Washitapo Ela Slam Amanika TV T-Capsi Chingola Last Number Kimala Tishani Danachi Kazachia La Echolo Kualasi Commander KP Zamtela Dopko Zini Otu Posi yo shine shine.
Fica um ban,
shine 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 shine.
Ponte pro niggas pra caras de site.
Por eu vou com Jane, eu vou ver de chete.
T-Rex pra filimba. Yeah.
He doesn't get much better than this, than this. Hey yo, T-Rex, hook them up with them tricks and bits.